Dear, round here tunarudi tena. J-Boy, alongside Lavadi. I'll see you.
Love is not a secret, it's not a secret. Love is not a secret. Ooh, baby.
Mapenzi si yo siri. Si yo siri. Mapenzi si yo siri. Ooh, baby.
Nijuzi kakutana na jamaa. Kanieleza na kupenda na mimbila shaka.
Mapenzi siyo siri, siyo siri. Mapenzi siyo siri, ooh baby. Sikiza baby girl kweli huko nikwambie. Kuja kwangu lady, nika kupa good love. Huko mitaani wengi hawajui love. Ila ninajua unapenda good love. Henga walisema na huko vumilivu. Ni mami ulambivu, mpenzi vumilia. Kwa shida na raha, upendo, amani. Ni huko na umoja. Zia, wengi wametrai kweli huko vumilia. Na wengi wameshindwa, lakini ninajua baby wezi ukashindwa. Wezi ukashindwa.
Love is not a secret. It's not a secret. Love is not a secret. Ooh, baby.
Mapenzi siyo siri. Siyo siri. Mapenzi siyo siri. Ooh, baby.
Kunipenda siyo siri. Kukupenda siyo siri. Kupendana siyo siri.
Kukupenda siyo siri. Kunipenda siyo siri. Kupendana siyo siri, ooh baby.
Kunipenda siyo siri, kukupenda siyo siri, kupendana siyo siri. Love is not a secret, it's not a secret. Love is not a secret, ooh baby.
Mapenzi siyo siri, siyo siri. Mapenzi siyo siri, ooh baby.
Love is not a secret. It's not a secret. Love is not a secret. Ooh, baby.
Mapenzi siyo siri. Siyo siri. Mapenzi siyo siri. Ooh, baby.
Not a secret. It's not a secret.
Mapenzi siyo.